ZWAF.com.
Dos, tres. More money, more stress, more troubles, more grace, more pleasure, more pain. Very lucky, I'm blessed. More power, more work, big network, few friends, haters getting more jealous, meaner, gaining more strength, more focus, more fierce, all guess, no breaks, more hustle, more passion, more records, more steps. Another man's food is another man's poison. Life goes on, so Suez could stop. Maadui zangu wanasubiri ni drop, ila wanashtuka nikitangaza na drop. I be like, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? Niko confused like how? I'm like, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? I'm confused right now. Mambo ya kikaa kwenye koka za roho, ukileta ubisho itakutoka kamasi. Moyo unataka mapenzi kishenzi kichwani, akili na waza tu jacks. Afua rembo kusweti ni bada mitungi na fata mikasi. Enjoy ukipata nafasi. Hasara ni muda na roho tudo karatasi. No chuki, more love, more blessings from above. No tripping, more dripping. No faking, no stunt. More sleeping, more dreaming. More discipline, more winnings. No drugs, no sniffing. No hard feelings, no pride. Na punguza kuspeak, more actions. Na KC ya kwenye beats, your captions. Leo nikifall na repeat na nazidi commit, na amini kukwits your option. Another man's food is another man's poison. Life goes on, so Suez could stop. Maadui zangu wanasubiri ni drop, ila wanashtuka nikitangaza na drop. I be like, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? Niko confused like how? I'm like, wait, what's going on right now? Mbona kama huwezi kuwa serious now? I'm confused right now. Mambo ya kikaa kwenye koka za roho, ukileta ubisho itakutoka kamasi. Moyo unataka mapenzi kishenzi kichwani, akili na waza tu jacks. Afua rembo kusweti ni bada mitungi na fata mikasi. Enjoy ukipata nafasi. Hasara ni muda na roho tudo karatasi.
Got you, baby.